Sarge, Hyper Boy.
DJ Sarge.
Facebook and Twitter, DJ Sarge.
Kashepuka ke chupa ya kola Akia mungu mikana niroga Kaki mama aki mashallah Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno
Hyper boy
Akikubali kwenda nami, ehi Mnakapa vitu yani mpaka chei, ehi Hani zima fani ni pepe
Kamani kiu sema maji kualate
Kaki nama kama kameka Kashepu kake chupa ya kola Akia mungumi kana niroga Kaki nama aki mashallah Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno
This is DJ Sarge.
All I know is you fell for me. All I know is that you love me. I know how we started. All I don't know is how you speak about me. Baby, when you find ya, kukupenda wesi taritaya. While it's only higher. Cause I love na. Nikikosa baby niombe mungu nipate. Iwe biringanya mamkate. Anything you want to figure out mpaka nipate. Just know, baby, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah. I'm on my way. I'm on my way.
Yeah, yeah, yeah.
I'm on my way, baby. I'm on my way. I want you to know that I love. I want you to know. I want you to know. Want you to know that I need you. I want you to know. You make me lose it. You make me want it. Every time I see you around me, you make me feel it. I'm gonna give you every time you want to tell me, baby. Niki kosa baby ni yombe mungu ni pate. Iwe biringanya mamkate. Anything you want to figure out,
Hyper Boy. Nipate.
Yes, no, baby. I'm on my way.
Body baby katevina Nisha kupenda siku jui ata jina Muka kupa body wala somo china Hakika nita ikatia bima The way you move your body baby katevina Nisha kupenda siku jui ina Muka kupa body wala somo china
Yo 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 what is up people Dex right here and I tell you no one does it better than this Guy here is the biggest baddest freshest DJ of all time This is DJ Sarge
The way you move your body, baby, Katerina Shakupenda siku jui ata jina Muka kupa body, wala somo china Hakika nita ikatia bima The way you move your body, baby, Katerina Shakupenda siku jui ata jina Muka kupa body, wala somo china Hakika nita ikatia bima
Loko, loko oh baby Baby go gaga again for me. Hey, this is me, Zuka CC. What
matatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Oh baby go down now now now. 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 Baby go down now now now.
This is DJ Sarge.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say it, I be like you be harder. In my dream, I they call on you, order. Yeah, say make I tell you something. Omanicha. Go down, down, Omanicha. Go down, down, Omanicha. One more time, I said, I'm a leecher. Baby, go down, down, I'm a leecher. Go down, down, I'm a leecher.
Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down.
DJ Sarge.
Unanipenda aje. Uwezo toko tatama. Hata nikose aje. Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utani wachota nisote. Sitakulinganisha na yeyote. Yote.
Oh baby you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
I can't do without you.
Vyote nikamtamini tena nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina. Basi wacha nilewe.
Nitalewa.
Talewa ntazima, yeah.
Nitalewa.
kama mapenzi amenilemea.
Nitalewa,
talewa tazima.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter. DJ Sarge. DJ Sarge. Hyper Boy.
Mola nipe ujasiri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken. Ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi asubuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo nichukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love is wicked, wicked, love so wicked. Niliempenda mkampa vyote, mkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ninyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea.
Baba kuka leo na furaha na mani mapenzi ya dhati niko na furaha na mako na furaha na mani mapenzi ya dhati na nipasi jawai unta ndani juu kifo cha mende chali body to body. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Boy, yo, yo, what's up, they call me Massa Uti Kenyan boy. Mr. Lavi the Loca and I'm chilling out with my main man DJ Sonch.
Vicky Bande.
Elewa wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa Maulana. Zawadi, we wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Enda niju kifucha mende chali, bari tu bari, bari tu bari. Enda niju, bari tu bari, mande tu mande. Mama, do you like it's your birthday?
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I say boy Frankie D the dance like this, and I'm hanging out with DJ Sonch. Right away, run it my DJ. Boom.
Nagula mtaji tutajuaga kesho. Nagula mtaji tutajuaga kesho. Nagula mtaji tutajuaga kesho. Japo pesa ya maji la metorea jasho. Oya mapenzi konyo. Nimeinua mikono. Kama nzikangu na my best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo. Sikia sasa om, kuna huyo nyangema DJ kutwa nyimbo za kizungu sijua anajikutajiga. Na kuna jirana na kibenteni usiku anapelekwa moto kelele kakuna msiba. Leo litakufa jitu. Amtaniua huyo.
Baby kaniacha usiku mezidi kuwa mrefu. Wenzangu wanaelea mini lizama kina kirefu. Oya wanangu kina,
kina.
Mwenenu lizama kina,
kina.
Nilimpa macho matatu na show za kibabe tatuka mchora jina.
Jina.
Sikia sasa kusema kweli nilihudumia ili asipate shida yaka niona danga. Yani wala kunihulumia licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga. Mama.
Leo litakufa jitu.
People, this is your girl Nadia Mukami, aka Kanadia Katamba.
Hello, what's up, everybody? It's your girl Rainsha, and I'm chilling with DJ
So. Tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Oh baby tena
nataka
up my people, this ain't your boy, this is your man Eddie Singer, and you're listening to the baddest DJ, DJ Sonchi. Yo, keep it up.
Ah, inamana umenishika taiti umenibana unanifanya wako sifuru kuti unaponimaliza kwa sauti yako ukinita yani kama diva Cinderella signori. Kama wewe unanifanya mina koma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby tena
nataka
DJ Sarge.
Ukitaka wale, ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yalden toka vitongoji ni chakuana. Usiyonga,
Hyperboy.
Wanasemaga haya vihaya vihua. Mimi na bogi tumetua. Leta vinywaji vya kishua. Brandi zetu wanajua. Leo kuna fom kuna hela. Huko kume chrome kama jela. Figa zungusha vela. Tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Mwanji, yalden toka vitongojini cha Tuwana. Usiogope, baby, baby, yeah. Usiogope, baby, baby, yeah. Nataka kaa ila tutawapa joto. Switch your cameras on, kuja tupige photo. Tumejiada sawa sawa tupo fiti. Ita waita luku tiki, we do it bigi. Wacha tupewe pewe, tunajipa sherehe. Shida zote tupa kule, wacha drinks imwagike. Leo kuna fun, kuna hela, huko kume chrome kama jela. Biga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yalden toka vitongojini cha Tuwana. Usiogope, baby, 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 yeah. Usiogope, baby, 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 yeah.
Paka la nite Kenya linani paka wisha. Yani naona ra unavapenda kunipekecha, unani chacha wisha. Nizile chomeke nileke, ukinipa mie tango, nipepe nideke, unifanye mimi chambo. Unavyo nipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavyo nipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Wakikuliza lini unaniacha, wambie bado, wambie bado.
You don't know it's a boy MC Dobson. I'm chilling out with the baddest selector Pandy, please. DJ Sons, the hyper boy. Run it, check.
Baby, they do much. Don't give a damn, you're the one I love it. They always will judge. Baby, they don't know that you gave me high. Wanna take a nick what you will. You are food I hear, I can't share it. But you fill my heart with happiness. Nataka wapewe fiva wapande washuke na wallahi visavyo vanifanya nicheke mie staki mwingine. Unavyonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavyonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Wakikuliza lini unaniacha, wambie bado, wambie bado.
She say it's sweet and digital. She says my love is original. She says my love is original.
Original.
She say it's sweet and digital.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Naza kwa itani uwa biti. Penzi lipo umbo mabaya ni sawa.
Sawa.
Usini umize umani kanivaba nkawa chawa chawa.
Okay, kiss me baby. Kiss me baby. Kiss me baby. Kiss me baby.
Kiss me baby. Kiss me baby. Kiss me baby. Kiss me baby.
Kwenye my mind uko peke yako, baby nobody's on it. Ni kuite sweetie, au mwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a
footing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
koroga.
My darling,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Nazako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ume nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me, baby.
Gari wata kudanganya kwa sao pesa usijali wendo yangu tamsukali kwa mama wa Nairobi na nyuma umeshona ujifoji tona na vionesa ilo body na wenye chuki na penzi letu atakona
tose tose to my ego na attitude yako arguments without a purpose I just wanna make it work 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 can we make it work work baby can we make things work work I just wanna make you and I can make things work, work, work. La guarida tinta,
los Ibiza. Come on, stranger, los Ibiza. Para mi cosa de ser romance.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Yo, what up Africa, what up fam? It is a homeboy city boy, aka Power Zero baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sarge. Keep it low.
Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litawachoma leo. Tunafunga ndoa, ndoa,
leo.
Tunafunga ndoa,
ndoa,
masheri, my baby.
Tunafunga ndoa, ndoa,
leo.
Tunafunga ndoa, my baby, my honey.
Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litawachoma leo.
My love, my love, my love.
magazi juto. Mapenzi haya gawanyiki. Nimepata pumziko. Moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani.
Duniani.
Nalila leo na kesho. Penzi lipo siniani.
Siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi. Unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze utelezi. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you, and I am Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. Baby, yes, I do.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Chugule ne kazu o jambale. Tutaenda kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes.
Mambo vipi, it's your girl Yvonne Doc. What's up, na niko hapa na chill na DJ Sonch.
Kama mlevi ameleme wanabia. Umeni wai wai mama. Zawadi Mungu ameni tunukia. Umeni wai wai mama. Girl you got me all out, this time for circle down now. Nataka pete pete ni kuvishe. Na vitenge tenge tufananishe. Tuwa tese tese tuwafinishe. Kaone gere, gere, gere. Umeni wai wai mama.
Vivi oni see the Kirinyaga kidapa mukipenda the Kenya Prisons rapper and the chillin with DJ Sonch.
Super complicated, got me feeling agitated. But for you I'll try, be patient. My penzi penzi baby, siku zaku waza daily. Na hisina sama mali. Eye to eye me can't let go. And try to take control. I'm sure you already know. We can make it up for sure. You gotta be easy boy, I'm a lazy boy. You never play you like a toy, play you like a toy. We just wanna enjoy the good times with you. Complication shit, complication shit, complication shit. This ain't a friendship, give me a sign. You could be mine. Complication shit, complication.
relationship,
obligationship,
friendship. I shock you on back on back, but it seems in a building, building. The feeling is very, very mutual, baby. I just wanna see you so my formula, baby. I just wanna feel you, do me nicely, do me gently in your country. Bassa bassa, baby, when I pass a pass ya, I wanna love you, love you till I pass a pass ya. You're really special to me and I'm very welcome, cause I wanna be your nigga.
Simama kwenye vua kudhoa si hofi. Sena we kwangu kivuli. Manipo jasi la kusimama kwenye jua. Tena kwako sikawi. Michezo ya karata rata na ipata pata bashasha. Anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata. Oma be perepe, oma bebe ni peperepe. Pare papa,
pepe, pepe, wani pepe, kujia toni sini
papa. Oma bebe, pepe, oma bebe ni pepe, pepe, pare papa.
Pepe, rama tata ni pepe, ni pepe, ni deke, deke.
What's your name? Bahari ya mapesi, forget it.
Dua.
Takwa nguzo yako, tasimama uweke me.
Dua.
Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Shantia usugu, komando. Koma penzi yako, sis king, oh. Tapita chochoro, hana hana do. I go follow, follow wherever you go, baby. What I judge, kwako napote njia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia. Ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja.
Chao wa
mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Peperushe bendera Hubali mashamiri twapendana Shakuna kutwa wakera Nipike nini leo Wanazi ya umafuta Nataka mechi leo Kishiba ndontajuta Nishashika pembejeo Nilimishe matuta Dani sitoki leo Mwizi karuka ukuta Nataka tena
Tam, tamu iyo tam
Tam kunuga
Tam, tamu iyo tam
Nipe tena
Tam, tamu iyo tam
Tam kunuga
Tam, tamu iyo tam
What up Kenya? This is your boy Lisby from Zambia Me represent one time a music You're listening to DJ Sonji
Nahisi baridi usinivishe koti nikumbatie Nipe mapenzi kwa bibi kasimulie Wakikuita mashosti genda karoboti wavimbie Wakileta ushenzi nite nikuchambie Nipike nini leo wanazi ya umafuta Nataka mechi leo Kishiba ndontajuta Nishashika pembejeo Nilimishe matuta
Matuta
Dani sitoki leo Mwizi karuka ukuta Nataka tena
Tam, tamu iyo tam
Tam kunuga
Tam, tamu iyo tam
Nipe tena
Urembo wako hauna doido Aye, mashallah Kwa urembo wako ongeza maringo
Aye, mashallah
Ujo, mashala, kwa uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that I can do without you.
Ooh, girl, you should know that I can do without you. Ooh, girl, you should know that I can do without you.
Aye, mashallah, urembo wako hauna droido. Aye, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Aye, mashallah, uzuri wako hauna droido. Aye, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sokotika. Heshima unayo naridhisha, na tena wewe ndo malaika. Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Mashallah, urembo wako hauna droido.
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Sarge.
Niepushe na matapeli, wale wakula na kuenda, mimi nimeumbwa na choyo. Aridhike na changu kidogo changama, asiwafate madanga. Shida zake ziwe zangu hadi kesho kiyama. Jazendo, nimanganie mchungaji mikondo kondo. Vita yangu komando mando, michepuko iweke kando. Wasinibie kama niki
kama. Tabia, sura shepu vina changia. Msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia. Anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema. Bati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Chema, na manisha sitokongewa, wana wasi nichore. Ista kufollow warembo kawaida, itabidi azoe. Sio maswari kankonida, sipenda gimayowe. Kondomu akikuta mfukoni, asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho, asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online, unachati na nani. Sasa mwizi arobaini akinifuma one tutani.
Kama niki
everybody, it's your girl Rainsha, and I'm chilling with DJ Sarge. Hey.
Sexy mama sita, sexy mama sita, cook up your gandhi shilina pita. Sexy mama sita, sexy mama sita, cook up your gandhi shilina pita. Signorita si umeni itai, mipeta majigi chumalina pita. Indua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Ah, ah, kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina njebe na lima. Katoto kameiva embe dodo.
na nikatamu cha podondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika
kiboko.
Kama vita wale unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nekupa kiti keti nekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza, unararua tu wakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yue ni papens paka nimefurabicho, sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Minalishwa, minavishwa, nangisi mama kutembea minapishwa. Ndani ya mapenzi minabembea na wika, mina kumiss baby gona gona.
Sitojifanya ma pro song,
DJ Song.
Sitojifanya ma pro song, kaja kukudanganya kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Chacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi yasha semo koma mimiri player. Wana penda tukikombana, leti na kuchesea. Rosa wa huma tumebagi kidedea. Tuende tukiongo sana, wawili kama player.
Unja kabati,
fapeneza, nugecha tutoke.
Baby, funja kabati uwe.
Omesha, omesha, Aristote.
Fanyo naji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanyo naji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Big boy.
Yeah, yeah, oh, oh.
Kuwateketeza madui,
DJ Sonch.
Madui
Sonch.
Badara ya miezi kupita, ah. Vikombe lazima vigongane, na sio kwamba hayajui, eh, hayajui. Vigoza kusema vya nani sinaga hizo, ama kumtafuta mchawini na nini kuongeza tatizo. Turi hapa, tutakuwa wandani ya di paradiso. Na tukatangaza weupe mambo adhara ni na tatu ndo hizo. Oh, 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 oh. Sitaki kuamini kwamba ile kapu la mabaya yangu alina kama chache mema. Oh, mema. Nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu, ili nionekane mwema. Yapo mapenzi yanaumiza, I wish it to sisema mema.
Oh, la la la.
Ili kesho tusizikane. Koza miaka rudi nenda, kuna leo na kesho. Hata madui zangu walikuaga madui zako, wawezi kukupenda, wanakuvuta uwe kitekesho. Mana hata ukisambaza picha zangu zaibu ni sawa, tauri komoi. Na hata mtupu wako ukiutandaza, kwa watu wangu wakitekesho.
vyadezo sababu ya mapenzi yako nikachana na mzungu mzungu maneno yao tazani wanakutetea kumbe tudhalilishane wanachongojea usiwape faida wambea na mimi kama kawaida na kuombea sitaki kuamini kwamba ile kabula mabaya yangu alina kama chache mema oh mema nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu ili nionekane mwema yapo mapenzi yanaumiza I wish tusisemane
vibaya
oh la la la
ili kesho tusizikane
vibaya
oh no no
usiwasikilize wapambe
vibaya
wanachotaka maneno ili kesho tuchange
vibaya
I want that this kind of thing I'm on a special feeling Baby, j'ai caché Baby, j'ai caché I'm gonna get this kind of feeling I say na sweet good feeling Yeah, baby, j'ai caché Baby, j'ai caché Jabouti so fly, no need visa You dey make me go loco Yeah, your body na fire Amalita, check Amora It's a biggie heavy something when you roll it Make I take my time to control it
Ain't
nobody bad like me I say nobody if you slay like it Oh yeah, love me all the worst Baby, check out shit After the party Say we go to my place, go to my place Love me all the worst Baby, check out shit And after the party
Go to my place. Yo, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy Mr. Lavi the Loka and I'm chilling out with my main man DJ Sonch
Make you know they go to the I want you 100 Baby make me come body Now you get our body Not there for your case Make you go to my place Not there for your matter Gonna make you overcome my I'ma get this kind of feeling I'm on a special feeling Baby, check out shit Baby, check out shit I'ma get this kind of feeling I say that sweet good feeling Yeah, baby, check out shit Baby, check out shit Love me all the ways too Baby, check out shit After the party Say we go to my place Love me all the ways too Baby, check out shit And after the party Say we go to my place
Oh my love When I want to cry I know ways to do I go close my eyes Start to dreaming of you And when I want to die
Wabucha wazee hey. Tule ujana tufiki uzee Pesi na tongozo kiwa domo zege Kwa nema ya bwana na ifunuliwe Mama mekaa vibaya usia chungulie Wakubwa tunasema mtoto alali na pesa Ukichunguza mambo yangu takufa na pesa Inikosea kabla jenema msamaha na sametu Sifugi stress maisha yangu ni sherehe Dunia duwala sishindani na ulipotoka Iyo haikomulewi bwana mwenyewe utachoka
Haya wake up Haya kama dia wake up
Chini kwa chini nasema chini kwa chini
chini
Chini kwa chini wanangu chini kwa chini
chini
Chini kwa chini nasema chini kwa chini
chini
Chini kwa chini wanangu chini kwa chini
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 Nipere kachini we subirie juu. Maisha mazuri na bado sina makuku. Mtanuna, mwisho mtasusa. Semenda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanjuka. Jusha mtuka na mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo mepathuka. Shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere.
Eternal beloved, this is when I would work a lot. Yo, King, I got the message. I love her.
Hello, what's up, everybody? It's your girl, Raisha, and I'm chilling with DJ Soulj. Hey.
Safari, nika kupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki, mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Tasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, uule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka farawe. Wache wange, maneno ya msijari. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The most love is good, baby.
Nikupeo, nikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki wa ishimbari. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Naja kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi.
Aisi mama, asari yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi utunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 pa, 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 pa. Ai mama, ai mama.
DJ Sarge,
I am a kelebe.
Enough.
I am a kelebe. I am a kelebe. I am a kelebe.
Toko bina kelebe.
I am a kelebe.
Aya ya kelebe.
I am a kelebe.
Uza kuna kelebe.
I am a kelebe.
Bana kongo kelebe.
I am a kelebe.
Alinga katango na bine lage. Nalinga katango bine laganga.
Dosala ba jedere, jedere, jedere. Chegi zimbanga na loke to to to.
Nabete lo maboko go go.
Temo bebe tika na lenge lo mabele. Dance for me when you make me spend my money. I watch you like a movie where the money bala.
Bala.
Very, very talented where the money bala.
Bala.
Dar es Salaam ayo.
Ayo. Ayo.
Bana Congo ayo.
Ayo. Ayo.
Toko bina ayo.
Ayo. Ayo. Ayo.
Salomon Ben Salumu. Leader de l'Est, Eddie Murphy. Ma
Ale moto ma makelebe,
aya makelebe.
Suko makelebe,
aya makelebe.
Jikune makelebe,
aya makelebe.
Kanipa kelebe,
aya makelebe.
Oya kakatika kelebe,
aya makelebe.
Segina kelebe,
aya makelebe.
Ati nyonga nyonga kelebe,
aya makelebe.
Kanipa kelebe,
aya makelebe.
Nakashika, nakakamata. Maka chini chini kana kikata. Ati wika, nakapakata. Ati chini chini nakapapasa. Dar es Salaam ayo. Na Kongo ayo. Nacheza kibosi bosi. Usinishike we utanichafua. Basi toa lesu.
This is DJ Sarge.
Jifute jasho taka makuna jua.
Toleka.
Jifute, 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 jifute.
Ukichoka kushoto jifute kulia we.
Bongo ibeleko, eso mbae sengonte. Soki okufile lo mbongo nyoso. Oza nango eko salama. Rumba, takata rumba. Tumba, tumba. Nipeza prakata tumba. Na yumba, yumba. Poneka lewa na yumba. I say, we are party today. I want to show them my attitude. We are party today. Today, I want to show them my attitude. Nimekuja na ele mudai,
hey,
mudai, nipe
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.